www.lettucemusic.net.
Kati ndiza chibana kumati jitela kukuta. Nikae sazama sewe ataona tatantunda pano. Pano ndika makuona mafusu mutu samata kodindani anandipata iwe. Maku gani zila mpaka kukweta misonzi mtu wankulu ndiri la bandi kodi. Unandi jani we, unandi panga jani we kodi we. Koma one thing that I'm sure about is this is a zikola pansi ndi ambuye anaipanga pulani onsei. Izole mbedu akale, izole mbedu akale nde palibe angazi fufute. Sanale mbe mati sanga welenge achule palibe angazi fufute. Waya na lemba ndambuye palibe angazi fufute. Izole mbedu akale, izole mbedu akale nde palibe angazi fufute. Zandiwe, kuyenda ndiwe. No reverse, no regrets. Poti ndizole mbedu akale, anazile mba kale kale. Ambuye
zole mbedu akale,
izole mbedu akale nde palibe angazi fufute. Zole mbe bakale, zole mbe bakale nde balibe angazi fufute. Zinale mbe bakale,
zole mbe bakale nde
balibe angazi fufute. Zinale mbe bakale,
zole mbe bakale nde balibe.
Music from www.lettucemusic.net.